abate sikoba ntide ekigoma kyenkuba kyo kibasudde tazatika nkikube bakiwulire bamale bansomeko mawulire kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abate sikoba ntide kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abate sikoba ntide tazatika kungoma ntude ku biti unitewo nakatebe siti producer joshe mwana repeti amarapu gafunisa hiti tobola banze chikubana bwenti sikulimba omwana we Uganda wenyimba nyokozesa na Luganda amarapu ganzinisa maganda tuli wafe tukoyesa Luganda abatesi ngebigambo bingi balaba bajja na mubungi barapa balala balina kubungi sibajereka manyi muli bulungi sasa nyakola ngolina ne siringi ebitone mubirira nabyo nga bingi kambala museko mbaye ku bisingi kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abatesi bo bantidde kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abatesi bo bantidde sisole y'amateeka nagagoberera abatesi bali bangi ne banfukirira olw'amaanyi amangi baagala okunzikiriza wazi w'amapepe gange nensaba katonda salina nze nakota okubakubabisa katonda balanga wantu nga ndaba ne waggulu salina kyakola okujjako kulinda eggulu kyali kyoto santisa kuba nalijja waggulu nga kabaka nensalawo okugenda ng'omuzira bampima ku minzaani ne bambunzazaani salina kyakola kuba bamala amaanyi naye kati yesawa balayire walaayire kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abateesi bo bantidde kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abateesi bo bantidde nazati nze wembeera ne luga fulo abantu bebuuza lwaki sikuba bulo baayomukisa gomo nze fukena fulo nina muganda wange era muyitana bulo sikulimba kati mpulira omuliro sizole yalanka kubeera sikola kiro mbakubirawo ne mbawa ku fayiro mu mateeka mbakwasa gavumenti saali yagadde kubateeka mu tenti amarapu gange nno mateneti nina bajeti nsula mu bbaati mbakubirawo ne mbawa ku kagaati freestyle mbeera nzirumba njirako mukazi akubiddwa enkuba mulamusaako ne mujjako ebbuba luga fulo omukubira mu buli nsonda kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abateesi bo bantidde kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abateesi bo bantidde
Josh on the beat.